sawa nensala won sigaromu kasirina gamba na ye obula mo bomuro na bono bunyiga kati ya wotyo ne unaganya nonya mukazi piwa
www.mp3ugandanmusic.com